waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa habeen khamiisa bisha Janaayo 14 sanadka 2021. wararka caawan waxaa ka mid a Donald Trump oo noqday madaxweynihii ugu horreeyay dalka Mareykanka oo laba goor xilka qaadis lagu sameeyo. Queensland waxa ay ka fiirsanaysaa in xeryo horey macdanta looga qodi jiray oo bannaan hadda ay noqdaan goobta lagu karantiilo dadka dalka dibaddiisa kasoo noqday. Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Mareykanka oo markii labaad xilka qaadis lagu sameeyo. Aqalka wakiilada oo ay maamulaan ama aqlabiyadooda haystaan xisbiga Demokraatiga ayaa u codeeyay iyadoo 232 xildhibaan ay haa ugu codeeyeen halka 197 ay kasoo horjeesteen, taasoo macnaheedu yahay in si rasmiya madaxweynaha loogu soo oogay dacwo ah inuu huriyay kacdoon asbuuc kadib markii kooxo rabsho wadayaala oo taageeraya madaxweynaha ay galeen aqalka baarlamaanka ee ku yaala magaalada Washington. 10 ka mid ah xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ayaa ku biiray oo iyaguna u codeeyay in madaxweynaha xilka laga qaado, iyadoo dhowr maalmood uun ay uga hartay xilkiisii. Ilhan Omar oo ah xubin ka tirsan xisbiga Demokraatiga lagana soo doortay Minnesota ayaa sheegtay inay aad iyo aad ugu faraxsan tahay in saaxiibadeed labada dhinac ee siyaasadda oo ay ula jeedo xisbiga Demokraatiga iyo jamhuurigabu ay u codeeyeen in lagala xisaabtamo madaxweynaha falkiisa ama ficilka uu qaaday.
To know that we have a sitting president that has...
inaan ogaano, ayay tiri, in madaxweynaha hadda xilka haya uu hadal ahaan iyo ficil ahaanba huriyay kacdoon looga soo horjeeda dowladdeenna, runtii waa arin qalbi jaba, ayay tiri Ilhan Omar. Qoraalka xilka looga qaadaya madaxweynaha ayaa hadda loo dirayaa aqalka sanadka si ay u bilaabaan dacwooyinka lagu qaadayo madaxweynaha. Inkastoo Donald Trump laftigiisu uusan ka jawaabin xilka qaadista aqalka wakiilada kasoo baxay, waxa uu soo sii daayay fiidiyo lasoo dhigay barta Twitter-ka ee aqalka cad, taasoo uu ku cambaareeyey weerarkii lagu qaaday arbacadii hore baarlamaanka dalka. Waxa uu sheegay inaysan taageerayaal saxa ahayn cid kasta oo taageerta, ayuu yiri, rabshado siyaasadaysan ama aan ixtiraamin, ayuu yiri, hay-adaha sharci ilaalinta amaba calanka Mareykanka.
I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Mob violence goes against everything I believe in.
Si cad oo aan shaki ku jirin ayaan u cambaaraynayaa wixii dhacay asbuucii lasoo dhaafay. Kuwii weerarka soo qaaday, ayuu yiri, asbuucii lasoo dhaafay cadaaladda ayaa la horkeenayaa. Haddana waxaan ka codsanayaa qof kasta oo aaminsanaa ajandayaasheenna inay ka fakaraan sidii xiisadda loo dejin lahaa, sidii carada iyo kulaylka loo joojin lahaa, korna loo qaadi lahaa ama la qiimeyn lahaa nabadda dalkeenna. Kooxa rabshado wadayaala waxa ay kasoo horjeedaan, ayuu yiri, wax kasta oo aan aaminsannahay iyo wax kasta oo dhaqdhaqaaqeennu uu u taagan yahay. Premierada gobolka Queensland Anastasia Palaszczuk waxa ay sheegtay inay hindisi doonto goobo qaran oo ku yaala baadiyaha gobolkaasi oo lagu karantiilo dadka dalka dibaddiisa kasoo noqonayo si Australiaanka ama shacabka Australia looga difaaca, ayay tiri, nooca cusub ee coronaviruska ee markii ugu horreysay UK laga helay. Tan ayaa imanaysa kadib markii hoteelka Grand Chancellor ee ku yaala magaalada Brisbane la xiray, kadib markii 6 qof oo xaruntaasi ku karantiilnaa laga helay xanuunka nooca aadka u faafa. Qof ka mid a dadka hoteelka nadiifiya iyo saaxiibtiis ayaa ka mid ahaa 6 qof, waxayna sabab u ahaayeen in magaalo weynta Brisbane la geliyo 3 maalmood oo markaasi bandow ah asbuucii soo dhaafay. Miss Palaszczuk ayaa sheegtay inay runtii khatar badani ka imaanayso karantiilka lagu hayo dadka dalka dibaddiisa kasoo noqda ee lagu karantiilo caasimadaha dalka. Queensland waxa ay ka fakaraysaa ama ka fiirsanaysaa inay dadkaasi u dirto goobo bannaan oo baadiyaha ku yaala oo horay u ahaa goobo macdanta laga baaro. Maamulayaasha Tasmaniana waxa ay karantiilayaan 4 qof oo horay u deganaa hoteelka Grand Chancellor ee magaalada Brisbane oo markaasi dad deganaa laga helay nooca xanuunka aadka u faafa ee markii horeysay UK ka yimid. Wasaaradda caafimaadka ee gobolka ayaa sheegtay inay la xiriirtay dhammaan dadkii ka soo safray halkaasi oo Tasmania yimid, dadkaas oo soo dhammaystay karantiilkii hoteelka Brisbane. 10 ka mid ah dadkaas ayaa ahaa shaqaale ka shaqeynayay markab loo yaqaano Buko Reef. Qaar ka mid ah shaqaalaha Victoria ayaa loo ogolaanayaa inay dib xafiisyadoodii ugu noqdaan laga bilaabo asbuuca soo socda Janaayo 18-keeda, iyadoo shuruucda ku aadan afduubka ama maaskiga hadda la qafiifinayo. Tan ayaa imanaysa iyadoo Victoria ay 8 maalmood oo isku xiga aan laga helin wax kaysasa oo gobolka gudihiisa laysugu gudbiyey. Premierka gobolka Daniel Andrews ayaa sheegay in goobaha shaqada ee gaarka loo leeyahay ay hadda ku noqon karaan 100% dadkii ka shaqayn jiray marka la gaaro Isniinta. Xafiisyada shaqaalaha dowladana loo ogolaanayo inay dib u furmaan, iyagoo 25% loo ogol yahay shaqaaluhu inay dib ugu noqdaan. Waxa uu sheegay in la qafiifin doono shuruucda ku aadan afduubka ama maaskiga, taasoo macnaheedu yahay in ay khasab ku tahay oo keliya goobaha ay ka mid yihiin supermarketada ama dukaamada waaweyn ee cuntada iyo waxyaalaha lamida laga iibsado, shopping centerada iyo gaadiidka dadweynaha, isbitaalada iyo waliba garoomada diyaaradaha. New South Walesna maanta wax kaysa oo coronavirus lagama helin, taasoo ah markii ugu horreysay muddo asbuuc ah. Laakiin maamulayaasha caafimaadka ayaa ka digaya in gobolka waqti badan ay uga hartay sidii ay gabi ahaanba uga taqallusi lahaayeen xanuunka COVID-19-ka. In ka badan 20,000 oo qof ayaa iska baartay xanuunka 24 saacadood ee u dambeysay ee ku ekayd 8 fiidnimo shalay, iyadoo 2 kays oo keliya oo hoteelada ku jirana laga helay xanuunka. Wasiirka caafimaadka gobolka New South Wales Brad Hassar ayaa sheegay in inkastoo tirada dadka xanuunka iska baaray ay xoogaa ka yaraayeen tii maalintii ka horreysay, haddana natiijadu ay tahay mid dhiirigelin leh. Daraasad lagu sameeyey Britain oo lagu sameeyey shaqaalaha caafimaadkana waxaa lagu ogaaday in dadkii hore uu ugu dhacay COVID-19 ay u badan tahay inuusan xanuunku ku dhacayn ugu yaraan muddo 5 bilood. Laakiin khubarada ayaa ka digaysa in daraasadan macnaheedu yahay in dadkii xanuunku uu ku dhacay bilihii hore ee 2020-ka hadda ay khatar ugu jiraan inuu mar kale ku dhaco. Booliska Hong Kongana waxa ay soo sheegeen inay xireen 11 qof oo kale, iyagoo isticmaalaya sharciga muranka badan dhaliyay ee amniga qaranka. Warbaahinta maxalliga ayaa sheegaysa in dadka la xiray da'doodu ay u dhaxaysay 18-72, waxayna kala ahaayeen 8 nin iyo 3 haweena. Saadaasha hawada Brita oo jimcaana magaalada Melbourne waxoogaa roobab iyo 19, halkaas Sydney ay ka tahay qayb ahaan daruur iyo 28°.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.